ゆっくりいさ。
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi badusangira ijambo, murakomeye. Ni Etienne Karekezi ubasuhuza hano I Washington. Hari hashize iminsi tudahura muri kiganiro, none ubu ndagarutse. Umwami w'u Rwanda Kigeli Ndahindurwa Jean Baptiste yatanze ku cyumweru tariki 16 y'ukwezi kwa 10 uyu mwaka ku myaka 80. Yohani Batista Kigeli Ndahindurwa yavutse tariki 29 y'ukwezi kwa gatandatu 1936, avukira I Kamembe, ni mu karere ka Kamembe mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Yavutse ku mwami Yuhi Musinga wa gatanu n'umwamikazi Mukashema, umwe mu barabagore b'umwami. Hakurikije ibyanditswe n'impuguke z'Abanyarwanda zirimo mwarimu Padiri Alex Kagame na Musenyeri Aloys Bigirumwami, Kigeli yari umwe mu bana 14 b'umwami Yuhi Musinga, akaba kandi umwe mu bari bakiri bato. Dukurikije ibyanditswe na Padiri Alex Kagame n'abandi bashakashatsi b'amateka y'u Rwanda, yabaye umwami w'u Rwanda guhera tariki 28 y'ukwezi kwa 7 59, awuvaho tariki 28 y'ukwezi kwa mbere 61. Icyo gihe tariki 28 y'ukwezi kwa mbere 61 nibwo u Rwanda rwatangaje Repubulika, rusezerera ingoma ya cyami. Iyo ngingo ariko ntivugwaho rumwe. Hari ababyemera, hari n'abatabyemera. Ikibazo cy'uyu munsi ariko ni umwami Kigeli Ndahindurwa watanze ubwami busezerewe. Kigeli Ndahindurwa yahunze u Rwanda, aba muri Uganda, aba muri Kenya, aza kuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'1992. Ni naho yitabye Imana ari muri Leta ya Virginia ku cyumweru gishize tariki 16 y'ukwezi kwa 10 uyu mwaka. Mu kiganiro cy'uyu munsi twatumiye bamwe mu Banyarwanda abamuzi ku buryo bw'umwihariko. Twatumiye kandi n'umwe mu bantu bavuga ko bafite ishyaka rishyikiye ubwami. Turatumira kandi n'impuguke mu by'amategeko tuganire ku itanga ry'umwami Kigeli Ndahindurwa, ndetse no ku kibazo cy'ubwami muri Repubulika y'u Rwanda y'ubu. Ndahera ko hagarariye ihuriro nyarwanda ry'inyabutatu, mwabanza kutwibwira.
Turi ihuriro nyarwanda ryo kugaruraho ubwami bw'u Rwanda, ni ihuriro ry'inyabutatu nyarwanda. Ubusanzwe inyabutatu nyarwanda, igihugu cy'u Rwanda cyubakiyeho, Rwanda rw'umwami baba mu nyabutatu aribo Bahutu b'umwami n'Abatutsi b'umwami n'Abatwa b'umwami.
Paul Rwangabo, ndabasuhuje cyane kandi ikaze mu kiganiro cyacu. Murakomeye?
Turakomeye cyane.
Hano muri Amerika twatumiye
Gervais Tondo, akaba ari umuturanyi w'umwami Kigeli Ndahindurwa Yohani Batista, umuntu wagize amahirwe yo kuba baraganiriye inshuro irenze imwe, akagira n'amahirwe yo kuba baranahuye na none no mu minsi ishize mbere y'uko atabaruka.
Ndabasuhuje cyane bwana Gervais Tondo, ikaze kandi mu kiganiro dusangira ijambo. Murakomeye?
Turakomeye. Karekezi, nizeye ko namwe muri amahoro.
Natwe turi amahoro hano ku Ijwi ry'Amerika. Birumvikana mwembi ni ibihe bitoroshye. Reka mbahereho bwana Rwangabo Paul, mu muryango wanyu ihuriro ry'inyabutatu nyarwanda, kuva umwami atanze mu muryango wanyu itabaruka rye murifata mute, bimeze bite?
Murakoze bwana Karekezi. Uburyo bwo kubifata nibwo naheraho nsubiza. Uburyo bwo kubifata abanyarwanda bose, twatakaje umwami wacu, ugurumva nta kababaro ari hose, ariko n'inyabutatu ntabwo twatuje, kubera ko n'ubundi turangajwe imbere no kugaragaza umuco nyarwanda udakwiye gucika, ko shingiro ry'umuco rero amaze gutanga, kuko umwami ari we shingiro ry'umuco, ntabwo twatuje. na rubanda rw'umwami rwagomeje kutuka igitutu ari nayo mpamvu twashatse ko tubagaragariza ukuri ngo dukora natwe kugira ngo bijye ahagaragara uburyo umwami yatanze. Rero Bwana Karekezi ngira ngo natumiwe muri studio Serivi ya Amerika.
Ndabashimiye cyane Bwana Rwangabo. Bwana Chondo Gervasi, ku Banyarwanda muri imyaka irenga 50 ishize ni ubwa mbere bumva ko iyi nkuru y'uko umwami yatanze. Mwe mwagize amahirwe yo kuba muri umuturanyi we, mwaravuganye cyane, iyi nkuru mwayakiye mute? Ese iminsi ya nyuma mbere y'uko atabaruka yarameze ati?
Murakoze Karekezi. Icyo nabanza kubwira Abanyarwanda nuko wenda kuva muri 59 iyo tuka revolusiyo yabaye icyo gihe igakurikirwa no gukura ku bwami, ari batabasha gutandukanya ubwami n'umwami Kigeli nyirizina, kuba baravanyeho ubwami bakaba n'abashobora kuvuga bati n'uwo muntu yagombye kuba hari atakiva atari kuko n'ubwami bwagiye. Ariko rero nk'umuntu wagize amahirwe yo kubasha kumuvugisha muri imyaka itarenze, ndavuga mbona nkubone imyaka itarenze 8 nibwo nabashije kumuvuza amaso nawe, nabwira Abanyarwanda cyangwa se n'abandi batari bamuzi ko ari igikombe gikomeye. Ni igikombe gikomeye kuko ni umuntu w'imfura mu bisobanuro by'iryo jambo ryose. Ndashaka yaba imfura ku mutima, yaba imfura yego no mu bwoko akomokamo, mbese ni imfura mu munyarwanda wari wuzuye, ni umunyarwanda ukunda u Rwanda, ni umunyarwanda bahora barifuriza igihugu cye amahoro, ni umunyarwanda wifurizaga n'abanyarwanda cyane cyane aho bari hose, ndavuga n'aho bari hose n'ababanyagiye guhaga. Iyo nkuru rero nkavuga nti kuba naragize amahirwe yo kuganira nawe ni bya bindi abantu bakubwira ko iyo umuntu ukuze, iyo umusaza yitabye Imana ni nkaho ari inzu y'isomero riba rihishe. Ku mwami Kigeli rero ntegera ko ari intekereza ko ari inzu z'amasomero nyinshi, ndavuga za biblioteke ziba zihiye, kuko ari ibintu byinshi iyo mwagiraga amahirwe mwicara mukaganira ugasanga rwose uhigiye ibyo utari kuzapfa umenye cyangwa se uzumvira ahandi ari inkuru z'abantu bagiye bahindagura. Nkavuga rero nti twari twabonanye nta kwezi n'igice kwari gushize, nari namubonye ari umuntu bigaragara nyine ko iyo myaka itangiye kuba myinshi, ariko ijambo rikiri ryarindi inama ya Kigabo ikiri aho ngaho. Nkavuga rero nti ni ibintu bitunguranye kumva uwo muntu yarihuse mu kanya gatoya mwari mwitiranye Kigabo nk'ibyo nk'amaso ubona bwa utenda tuzongera duhure mu minsi iri imbere ukamenya ko umuntu umwe nguwo atakiri ku isi ko yabavuyemo.
Hari ijambo mwahereyeho Bwana Chondo mugira muti gutandukanya ni ngombwa ko Abanyarwanda bashobora kubasha gutandukanya ubwami n'umwami. Mwe Bwana Rwangabo, mu ihuriro ryanyu mutandukanya mute ubwami n'umwami? Kuko ku bantu benshi bumva niba umwami agira bati umwami wa nyuma w'u Rwanda yatanze, bumva n'ubwami bwahagaze. Mubibona mute mwe?
Urakoze Karekezi, icyo ni ikibazo cyiza kandi na rubanda rw'umwami kimaze kutubaza batwotse igitutu. Mu ihuriro Umunyarwanda kugarizaho ubwami n'ubundi kugarizaho ubwami, hari ijambo mbuze bavuga ngo umwami wa nyuma. Ndashaka kukubwira atari umwami wa nyuma kuko sibwo bwa mbere umwami atanze, kuko ubundi twebwe gahunda yacu yari yo kugarizaho ubwami bw'u Rwanda kugira ngo umuco nyarwanda udasenyuka. Ntabwo rero ari ukugira umwami itandukanizo ry'umwami nk'uko ribarire, birumvikana neza ko umwami yicara ibwami kandi ibwami umwami adahari, ari nayo mpamvu twagumije gusaba kugira ngo umwami kugira ngo ubwami bw'u Rwanda bwongere bubeho umuco nyarwanda usenyuka. Nk'abantu batakaje umubyeyi w'igihugu Abanyarwanda bagize cyangwa rubanda rw'umwami, nuko yambere yaguye mu mahanga atari mu bwami bw'u Rwanda.
Mutwihanganire, telefone ziraturogoye. Bwana Rwangabo, telefone iracitse, ariko reka mbagarukeho Bwana Gervasi Chondo. Iri jambo twari tugarutseho cyangwa amagambo abiri ubwami n'umwami, nyuma yo kuvuga u Rwanda rugeze kuri Repubulika y'Ubonye ubwigenge, Abanyarwanda benshi bumvise ko ubwami, mwe muri iminsi ya nyuma mbere y'uko atanga muganira, mwigeze mwumva akomoza ku kintu cy'uko niyo yatanga nta kabuza ubwami mu Rwanda bwakomeza?
Icyo nabanza kubwira abatwumva Karekezi nuko mu byo twaganiriye ntabwo ibyo kuba yatanga none ahangaha byari biri, icyo navuga kandi yagiye asobanura no ku yandi maradiyo nuko we nubwo habaye kamarampaka ubwami bugacimbwa mu Rwanda, ingoma y'ubwami bugacitse mu Rwanda akaza bugasimburwa na Repubulika, we ntabwo yemezaga ko yemeraga ko ari Abanyarwanda babizemo uruhare runini, ahubwo yaravugaga ati ni ibintu byaturutse ku Babiligi. Noneho we icyifuzo cye kikaba ari uko u Rwanda haba amahoro, yuko abantu bagira umutekano, yuko abantu bagira ubwisanzure, akemera ko aribo babaza noneho niba bashaka ubwami cyangwa se bumva koko baba buvuyeho. Ibyo rero arinze atabaruka, arinze atanga bitari byabashwa kugerwaho, naho ubundi we ntabwo ibyo kuba yari guteganya ko azatanga kubona bwabo byari bihari. Icyo ntekereza ni uko muri ibyo bintu by'ubwami nyine habamo ubwiru bukomeye, nagiye mbona abantu babicaho amarenga. Ntabwo yaza gutangaza rero bumvise abiru biro mukuru bashyizeho undi mwami, noneho bakazareba bakazakomeza bakankuka abo ngabo mugenzi wacu Paul ari mu kwivuga, wenda bakazakomeza guhatiriza ku buryo bazageza igihe cyo kubaza Abanyarwanda niba koko babona ubwami bukwiye kongera kugaruka mu Rwanda bugasimbura Repubulika.
Ndabashimiye Bwana Chondo. Mbagarutseho Bwana Rwangabo, ngagarutse kuri telefone.
Twagarutseho Karekezi.
Mu ihuriro ry'inyabutatu nyarwanda, iki kibazo cy'uko nubwo umwami yatanze hari ingingo cyangwa se impaka zaba cyangwa se ibiganiro byabikorwa kugira ngo hamenyekane uzasubirira cyangwa se uzasimbura umwami watanze, ubwami mwifuza ko bwakomeza mu Rwanda bugakomeza,
mbere yuko tujya mu biganiro byo gushaka uwasimbura, hari n'ibiganiro birimo bigomba kubanza Rwanda rw'umwami bafite impungenge babizi neza ko atatangiye mu gihugu yatangiye hanze. Ubundi bidasanzwe nubwo u Rwanda Rwanda rw'umwami rero rufite impungenge natwe twese turimwo zo kureba ibintu bitatu. Ese ko yatanze umwami w'u Rwanda ubwami buzashyiraho nk'uko ikibazo tugisubije, icya kabiri ese arajya hehe aho bari bukorere imihango yo kugira ngo bamuhereze, icya gatatu ni ukurega hamwe uburyo by'ukuri koko k'umwami w'u Rwanda yaba yishwe, ese ni ubusaza, ni uburwayi, nk'uko umunyamabanga mukuru umwami yavuze ngo tugomba dogiteri. Impungenge dufite ni uko twibaza neza yuko mu bihugu bya Amerika cyangwa muri Amerika hari bafite ubuvuzi cyane bakaba bari banagaragaje icyamwishe icyo ari cyo, ariko ubu nanone bikaba bigize ubwiru bwiza, ariko nanone twebwe dufite impungenge. Umuryango w'umwami niwe ukomeje kugaragaza ko ucitse gazo kandi ibyegera by'umwami n'abajyanama b'umwami aribo bakabaye babanza kugaragaza kuko umwami ni umwami w'igihugu, ikinini nicyo cyakabanje kurusha igitoya kuko umuryango ntabwo ariwo wakagize ntabwo ariwo wakabanje.
Ye, ndabashimiye cyane Bwana Paul Rwangabo. Kuri telefone tubonye undi mukitsi, nari nifuje nawe ko yaza mu kiganiro cyacu nagira ngo tubanze tumuhe ikaze. Bwana Frank Mwine, murakomeye cyane. Ndabashimiye cyane Bwana Frank Mwine, ni impuguke mu by'amategeko. Ihangane gato Frank Mwine, mukanya ndakugarukaho, ariko nagira ngo ngaruke kuri Gervas Chondo. Ndakugarukaho kubera ko uri mu bantu bake mu bihe bya hafi mwaganiye n'umwami ku buryo burambuye. Umwami wamenye kuva kera, kuva yima, atanze muri abaturanyi, muri abagenzi mu Kirundi, ariko kandi urakora na politiki y'u Rwanda uri mu mahanga. Gutanga k'umwami bumurebye Bwana Chondo bihinduye iki ku mateka y'u Rwanda? Hari icyo bihindura kuri politiki y'igihugu ku Banyarwanda?
Hari icyo birimo kugenda bihindura. Icyo nashaka kuvuga cya mbere n'icyo kintu cyo kwibaza aho azatabarizwa. Urabona harimo abibaza aho azatabarizwa, haba ari hano yari asanzwe atuye, hakaba n'abandi bibaza niba yatabarizwa mu Rwanda. Ubwabyo ni ikibazo gikomeye. Umuntu yari ari hano akiriho ntabwo yifuje kuhita ataha, yabanje kuvuga ati sinataha nsize abana banjye bandi bari hanze, abana mu Rwanda batari babona amahoro ngo ntahane nabo. Akaba avuga batagiye kuba yatabarizwa mu Rwanda cyangwa se ntidukwiriye kumwoherereza umugongo we. Hakabamo icyo kintu cyo kuvuga ati se noneho umuntu utarabashije kugenda yigenza ubu ngubu nicyo cyifuzo cye cyo kuvuga ngo none hagiye gutabarizwa mu Rwanda. Ibyo rero byose birafite icyo bihindura muri politiki y'u Rwanda, bikwiriye gutanga isomo cyane cyane ku buyobozi n'abandi bifuza kuzayobora u Rwanda, ko icyo kibazo gikomeye cyane n'abanyamu Rwanda bajyanyagishyanga bikageza naho bibaza umuntu nk'uriya wabaye umukuru w'igihugu bagomba kujya impaka zo kumenya aho akwiriye kuba yaba yatabariza. Ni byiza rero cyagira icyo gihinduraho abantu bakabitekerezaho bakumva ko dukwiriye gushaka icyatuma ari umuhunzi hari n'ibindi byose n'izo nzitizi zihari zavaho kugira ngo abanyarwanda batashye.
Kuri uyu wa gatanu nibwo umwe mu bahoze ari abajyanama b'umwami Pastor Ezra Mpyisi akavuga n'abanyamakuru i Kigali mu Rwanda, yumvikanishe neza ko umwami nta kintu kibi nta kosa yakoreye abanyarwanda, ko kubwe yumva yatabarizwa mu Rwanda. Mu bikomojeho ariko uti hari ikibazo gikomeye cyane n'ihurizo ku banyarwanda cyaho mu by'ukuri azatabarizwa. None se mbagarutseho bwana Cundo, mbere y'uko mbasezerera gatoya, mwe mwaganiye n'umwami Kigeli Ndahindurwa muri iyi minsi, navuga rwose muri iyi myaka ya nyuma y'ubuzima bwe, hari nk'ikintu cy'icyifuzo yaba aravunguriyeho afite ku mutima ku bijyanye no kuba icyari inzozi ze ku bijyanye n'u Rwanda n'abanyarwanda ni iki?
Icyo nababwira ni uko umwami Kigeli yakurikiraga amakuru y'u Rwanda yibera mu Rwanda umunsi, n'umuntu wari ufite amakuru rwose kurusha bamwe muri ndabagira ngo babirwa kuri interineti basoma n'ibindi, yabikurikiranaga cyane. Icyo ni kimwe. Ijambo rya nyuma ryo ni ubwo duheruka kubonana, ni uko yavuga ati ibyo abantu bakora bose ari abo bita ba za politiki, inda zabo bakwiriye kuzishyira ku ruhande bakareba abanyarwanda, bakareba icy'abanyarwanda bakeneye, icy'abanyarwanda bahuriraho, n'ayo mahoro kuri buri munyarwanda wese, n'iterambere risangiwe na bose, aho kugira ngo abantu bajye baza bakuze inda zabo arizo bashyira imbere. Icyo kintu ntagisubire inshuro nyinshi. Ikindi ni icyo cy'abantu bakomeze kwifuza yuko ngo abantu bakwiriye kujya bashyira hamwe bagakorera hamwe birenze, bakarenga inyungu zabo bakomeza gushyira imbere inyungu z'igihugu. Nicyo nibuka cye. Ariko ibindi ibyo nkubwira nk'umuntu mukuru ntibamwaraganiriye na byose ngo ugere n'ikibazo kiri muri mutima, naho byo Pastor Mpyisi avuze ni naho nahereye wenda ntibyumvikane neza gutandukanya umwami n'ubwami. Ndavuga nk'ingoma y'ubwami kubera simbuwe na Repubulika, ntabwo bishobora kuvuga ko umwami wahoze ariho icyo gihe yaba umuntu mwiza ndetse kurusha n'abo bayoboye icyo gihugu. Nk'umuntu w'inararibonye, nk'umuntu wanyuze mu bintu bikomeye nk'ibyo, biramuhindura agasigara ari umuntu kuko ureba inyungu z'igihugu kurusha iz'ingoma ye yari ikiriho cyangwa se n'abantu bakomeje kurwanya. Murakoze rero, mumbabarire bibaye ngombwa ko mbasiga mu kiganiro.
Ndabashimiye cyane bwana Cundo ku musanzu muduhaye kuri ikibazo cy'ingutu ku Rwanda n'abanyarwanda. Mukomere cyane.
Mukomere Karekezi na Paul na mugenzi wacu usanze tubarimo turamanga dushaka kubaterera. Mukomere rero mu kiganiro.
Mukomere nawe.
Nibutsa bakomeje kutwumva ko mukurikirira Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro dusangira ijambo, turavuga ku itanga ry'umwami w'u Rwanda Kigeli Ndahindurwa Jean Baptiste witabye Imana, watabarutse muri iyi minsi ari naha i Washington muri Leta Zunze za Amerika. Bwana Frank Mwine, nk'impuguke mu by'amategeko, murebye amategeko y'u Rwanda muri iki gihe nyuma y'uko u Rwanda rwiyemeje kugendera kuri Repubulika, umwanya w'ubwami ni uwuhe mu Rwanda?
Urakoze Tiene, nagira ngo maze nihanganishe umuryango w'umwami Kigeli n'abanyarwanda bakunda ubwami munaka kanya k'akababaro. Nsubiye ku kibazo warumbajije, uti umwanya w'ubwami mu Rwanda ni uwuhe? Ntitwirengagize ko ubwami bwavuyeho muri za 59 ndetse habayeho n'akamanamaka y'amategeko avuga ko abantu badashaka ubwami. Ariko mu rwego rw'amategeko, nubwo hari icyo kibazo cy'uko ubwami bwakuweho n'Ababiligi, abanyarwanda ubwabo kuko barabushakaga, ariko uko amategeko ubungubu ateye, ubwami busa nk'ubutakiriho mu mategeko y'u Rwanda. Ni ukuvuga ko hari Repubulika. Ibyo rero bisaba iki? Bisaba ko wenda n'uko umwami yatanze, ariko n'impamvu yamuzaga kugera mu Rwanda ni uko yavugaga ati sinshobora kugenda mu Rwanda nk'umuntu usanzwe, kuko urwanda ko byamusabaga depe urwanda yamusabaga ko yashobora kugera nk'umunyarwanda usanzwe akavuga ati gishobora kugera nk'umunyarwanda usanzwe nzagenda nk'umwami cyangwa mubaze abanyarwanda kuko yewe kuvaho kwanjye ntabwo navuyeho abanyarwanda bankuyeho ahubwo navuyeho kubera ko ababiligi bari banguyeho icyo urumva rero muri aka kanya twavuga ko umwanya w'ubwami mu Rwanda mu by'ukuri mategeko ntawuriho Etienne
ntawuriho mu mategeko ariko ihuriro ry'inyabutatu nyarwanda niryo Bwana Paul Rwangabo ahagarariye muri uyu mwanya mu kiganiro bo bumvikanisha ubwami ku bundi buryo Bwana Rwangabo nyuma y'uko umwami atanze ubu ngubu hari ibibazo hari impaka zirimo gukorwa muri iyi minsi nk'uko mubivuga kubijyanye naho umugogo we uzerekezwa mwe kubijyanye n'ubwami ubwabwo icyo muteganya ni iki mwatubwira
abisobanuye neza mu Rwanda na mwanya ubwami hari n'umugisongo inyabutatu wagomeje kurangaza imbere igikorwa cyo gushaka kugaruraho ubwami bw'u Rwanda kandi ukomeje utazanahwema kugikora kuko u Rwanda ari ishingiro ry'umuco nyarwanda w'umunyarwanda wese ashobora kwiyumvamo ari nacyo cyatubujije umwami w'u Rwanda gutaha kuko yagaragaza ko atakiwe n'abanyarwanda ahubwo yaciwe n'ababiligi igihe kudeta yafatwaga kugira ngo bakoreshe kamaramaka rubanda rw'umwami rwitorere ubutegetsi bushobora kubatwara hari hagati y'ubutegetsi ubwami bwiganje ubwami bwa Denyapinga bwapropozinzwe umwami Mutara Rudahigwa yasabiraga u Rwanda ubwigenge ibyo byose n'umunyamategeko w'umuntu ukurikirana mwabimenya neza ari nacyo cyabanye biteze ntabwo rero kuba umwami w'u Rwanda yatanzwe mu mbaga y'inyabutatu ntabwo ubwami bw'u Rwanda burangiriye aho ngaho turakomeza kugaragaza ubwiza bw'ubwami no kugaragaraho ubwami bw'Urwanda budashobora gucika wakora kugira ngo urwanye ukuri keretse kurwanira abantu bose bagukunda bahaguruka bakurwanire bagaruzeho umutangi Rwanda ureke gucika
yenda gushimiye cyane Bwana Paul Rwangabo mbagarukeho Bwana Frank Mwine nk'impuguke mu mategeko mvugana na Bwana Nkubito Eugene ndetse namwe Bwana Paul Rwangabo mwabivuzeho mu kanya mugira muti hashobora kuba hari ibiganiro byatangiye muri iyi minsi by'uko umwami watanze ikibazo no kumenya uwo yahaye uwari we Bwana Frank Mwine niba umwami yaratanze hari uwo yahaye mu mategeko none ngarutseho ku munyarwanda w'iki gihe iryo hererekanya iryo tanga hagati y'umwami n'uwo yahaye umwami watanze n'uwo yahaye ku munyarwanda w'iki gihe hari igisobanuro mwabibonera
urakoze cyane nagiye musore gatoya cyane ku bintu Bwana Rwangabo bamaze kuvuga ibintu arabigisha wenda ukuri cyangwa arabigisha emotion ntabwo ari na cyangwa urukundo akunda ubwami n'umwami ariko ikibazo reka ngurugero Etienne nk'uko wajya mu rukiko rukavuga ruti urubanza urakinzwe ariko ukavuga ati urubanza nurwo nsinzwe ariko umucamanza yabogamye cyangwa ntabwo nabonye umpagararira muri uru rubanza kugira ngo nshobore kwisobanura neza ariko ibyo ntabwo bisobanura ko urubanza rudaciwe ni nacyo kibazo cya kamaramaka mu Rwanda uko yabaye uko ariko kose ariko ni kamaramaka none wambaza guti ubwa umwami yatanze hari uwo yahaye ubungubu bibiki mu mategeko y'u Rwanda cyangwa ku Banyarwanda ndagundi urugero i Bugande umwami w'Ubugande bitaga Mutesa yaratanze 1569 atangira hano mu Bwongereza icyo gihe ubutegetsi bwariho bwamubose bwamubujije bo bamuze no gutwara umurambo bigeze batwara umurambo bamushyiriye hano by'agateganyo mu Bwongereza ariko Obote nyuma y'imyaka ibiri avaho ajyaho ibyanini ko yishakiraga politiki kazana asaba Bagande kuzana umwami wabo Mutesa amaze kuzana umwami Mutesa baramushyingura mu cyubahiro Abagande kubera umuco wabo bashaka gushyiraho umwami nukuba kugushyiraho gutanga n'ubundi nabyo bisa nk'u Rwanda umwami Mutesa yari bavuga bati umuhungu we bita Mutesi niwe uzaba umwami akurikire agena mu birenge bya se ariko Ibyanini nawe yabishimye icyo gihe arabatatanya barirukanka mu Bwongereza ariko Loni yasigaye ari prince icyo bita crown prince agarukana mu Bwongereza
n'igikomangoma
arakomeza igikomangoma ye arakomeza kugeza igihe ejo bundi Museveni muri 1986 afashe ubutegetsi arababwira atoke abantu bashaka ubwami bwose mu Bugande babugarure n'uburagaruka n'umwami Mutesi arahari araga nshyiriye ku kibazo cyawe rero yiri umwami kumvaga umwami cy'ubundi ari mu kiganiro cyakije kuri bibi bisavuga ko ari ari ibanga babafite ibanga ryabo uwo yahaye nibamara nitumara kumumenya urwanda rwamwanga urwanda rwamwemera rutamushaka ariko muri umuco nyarwanda nemera ubwami ushobora kuzakomeza akaba hano tugeze igihe wenda abanyarwanda cyangwa leta y'u Rwanda ishobora kuvuga ariko ntacyo bitwaye ko umwami ashobora kuza hano yakaba umwami konstitusiyoneri cyangwa reka tubaze n'abanyarwanda muri kamarampaka kuko kamarampaka niyo yamukuyeho icyo gihe wenda kamarampaka ishobora kuvuga iti abanyarwanda none ushobora kwemera umwami konstitusiyoneri ubwo umwami ashobora ariko ntacyo ushobora guhindura nta n'umwe ushobora guhindura kuko ikintu icyo bita ubwami kuba uhererekanya ibyo ni umuco nyarwanda n'undi muco dufite ntawe ushobora kuvuga ngo uwo ubahaye ubu ngubu ntabwo abantu bamwemera utamwemera ntibazamwemera namwe bazamwemera ukomeze kugeza igihe ibyo bintu abanyarwanda bazavuga bati turabishaka.
Ndabashimiye Bwana Frank Mwine nk'impuguke mu by'amategeko muduhaye n'ingero zumvikana. Bwana Rwangabo, namwe mu ihuriro ry'inyabutatu nyarwanda, iyo ntumbero mubona ko umwami yatanze n'uwo yaba yarahaye niko mubibona kugira ngo umuco nyarwanda ukomeze?
Ntabwo ihuriro ry'inyabutatu twabibona gutyo kuko umuco n'uwundi kandi ni ibintu bigoye cyane gufata umuco nyarwanda ukagereranya n'umuco w'abagande kuko umuco n'ubuvanga n'uwundi usanzwe biranduzanya kuko umuco usanzwe buri muntu agira umuco we ibice aturana ariko ni ivanga. Icyo nakubwira ihuriro ry'inyabutatu mbe ntabwo uvuye matura cyari imbere kandi rubanda rw'umwami turabahumuriza n'ubu turakomeza kubahumuriza ko gutanga k'umwami atari ukubaho k'umwami naho umwami yatanze ariko uzabaho kandi ntabwo turashyira ahagaragara kuko akanama k'umwami n'abajyanama b'umwami bari mu kiruhuko ntabwo bari bakavuye mu kiruhuko kandi kugeza n'ubu ngubu ni nayo mpamvu twabwiye Eugene Nkubito nka chairman y'ihuriro ry'inyabutatu kugira ngo kandi akaba ari mu kanama k'umujyanama w'umwami no kugeza n'ubu ngubu ntakibahabaye kugira ngo tugaragarize uwaba uwo yaba ahaye iryo ni ibanga ry'ubwiru kuko ubwami bw'u Rwanda nabwo bugira amahirwe dufite nk'inyabutatu ni uko twakomeza kuganira n'umwami kuko nk'uko twashaka kugaruraho ubwami tutashobora kugaruraho ubwami dufite umwami twaganiraga nawe ariwe Seyimani w'umuryango Eugene Nkubito umwami ajya kujya ku biwe no kugenda kwa muganga yari yavuganye na n'ibanga ngo naduge ibanga ry'ubwiru ubwami nonaha ariko icyo nabwira abanyarwanda ni uko bagomba guhumura umuco wabo ntabwo uzacika.
Noneho Frank Mwine, niba hari icyo wasorezaho, niwe waje nyuma mu kiganiro.
Nari maze kumwumva ibyo yavugaga ariko Bwana Rwangabo hari aho usanga avanga ibintu kuko iyo mbaga nyabutatu ni ishyaka rya politiki ntabwo ari n'umuryango w'umwami. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, nubwo tuvuga umuco ariko umwami Kigeli yari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda icyo gihe n'abanamukuru bamukuyeho umukuru w'igihugu bamukura nk'umwami. Ibyo rero ni ibintu bibiri. Bwana Rwangabo ni ishyaka rya politiki rifite ibyifuzo, rifite n'umurongo wa politiki yuko bashaka ubwami. Urumva rero gufata ibyifuzo by'ishyaka rimwe ukabikira muri context cyangwa mu rwego rw'urukundo cyangwa rw'uko abantu bose bacyumva kimwe kwaba ari ukwibeshya cyane. Njye ndumva ahubwo ikintu abantu bagomba kureba ubu ngubu muri aka kanya ni ukureba ese umwami yari umwami w'u Rwanda, yari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ubu ngubu yashingurwa hehe, yashingurwa hehe mu cyubahiro? Mu gitekerezo cyanjye kiyeme leta y'u Rwanda yavuze iti reka dushingure umwami yari umwami nabo baranamwira ko ari n'umwami reka tumushingure mu cyubahiro nubwo tamuhaye icyubahiro kumuzana mu Rwanda akiri muzima ariko bakamushingura mu cyubahiro mu Rwanda ntibamushingure mu mahanga kuko n'ahandi twarabibonye hari ibihugu nk'Ubugande hari abantu batumvikanaga na leta zagiye zivaho ariko abantu barabazanye barabashingura mu Bugande leta y'u Rwanda y'Ubugande yabemera bashyingura. Ndumva rero ku giti cyanjye ibyifuzo by'imbaga nyabutatu twe kubigira mu rwego rw'umuco ishyaka ntabwo ari umuco. Umuco rero ushingiye mu Rwanda ku bwami wari ntabwo ari umuco gusa ariko wari na politiki. Kubera ibyo bibazo rero usanga hari ubwo bigirana ikibazo nkumva ko twe kuvanga muri iki gihe politiki n'umuco cyangwa n'ukuntu twashingura nyakwigenda umwami
uko biri kose bwana Paul Rwangabo nko mubisobanuye namwe bwana Frank Mwine uko mubyumvikanishije mu mategeko haracyarimo ibibazo haracyarimo amabanga y'ubwiru kubijyanye n'uwo umwami watanze yahawe ndetse naho umugogo we uzatabarizwa mwese abatwumvise mu kiganiro cyacu uyu munsi ndabashimiye mbibutsa ko mukurikira Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza mwumva Radio Ijwi rya Amerika.